devil, you are a liar.
Ha! Devil, you are a liar. Leave me alone. I warn you.
Devil is a liar. Devil, you are a liar. Devil is a liar. Devil, you are a liar. Devil is a liar. Devil, you are a liar.
Very naughty road boys, you are better than them. When sang tani ukuleta nyofo nyofo nita enda kwa dadi atako chapa mateke atako chapa mateke atako chapa mateke atako chapa mateke. Siku izi mina chesa ligi kubwa we bado uko ligi 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 ndogo. Wezi kunileta zile njaro zako zile mbinu zako ulo janja wako. Siku izi nimejua ndaro zako ata vile vinye unanitesa ulinitesa. Lakini siku izi nimejua janja wako vile ukikuja nitakufukuza.
Chorus.
Nitakufukuza.
Chorus.
Mungu wangu ananipenda, ananilinda, ananipenda.
Machandi, yawan, totaki wedan no, yawan, totaki wedan no, yawan, nega ki wondo jadunt, yawan, nega ki chando jadunt, yawan, ikao chiege, ken ikao nyifile, ikao nyekwae, ken itimenadi, etininga manadi, taki weja dunta.
Kunitesa, velo ninitesa, ukinijaribu nita kufukuza, kuza, nita kufukuza, kuza. Bumper to bumper,
chorus.
Bumper to bumper,
chorus.
Bumper to bumper,
chorus.
Ayayayay, chini team record wanadi yao. Baba make, baba winye, baba runde, baba duwe. Ni baba nyone nyone kakinyone, chikae kini robe pin. Danville dog na wachun erego upono kanye wango lilno keleka jacheno bi diwaya naonge wach Yesu nyalo.
Skiza hii round ni hii mambo yako mwisho kwangu mimi. Skiza hii round ni hii mambo yako mwisho kwangu mimi. Wakati wako umekusha hama faster na sujudia mola wangu wewe imposter. Nimesha change lifestyle mpaka character. Natumikia mola wangu